Isithombe seshumi nambili. UJesu uyazibonakalisa kubafundi bakhe. Johann 21 verse 1-19. Ngaphambi kokuthi uJesu abuyele ezulwini, wenza esinye isimangaliso. Ngolunye usuku abafundi bakhe babedoba, kodwa babambanga lutho. Kwathi sekusa, kwaqhamuka indoda ogwini lolwandle. Yabatshela ukuthi bakhiphe amanethi abo ngakwesokudla komkhumbi, bazothola izinhlanzi eziningi. Abafundi babona ukuthi le ndoda ekhulumile uJesu. Baletha zonke izinhlanzi ogwini, lapho uJesu wayesevele balungisele khona ukudla. Emva kokuba sebedlile, wakhuluma nabo. Kubona kwakukhona uPetro. Wayebaleke nabanye ngesikhathi uJesu eboshwa. Emva kwesikhathi wamphika uJesu. UJesu wathi kuPetro, "Ngilandele." Wamtshela ukuthi akafundise abantu bakaNkulunkulu ukwabelana ngevangeli likaJesu Kristu kanye nokubamakekela. Bangani, uNkulunkulu ufuna bonke abantu bezwe ngoJesu Kristu nezimangaliso zakhe ukuze bakholwe ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Mlandele, wamukele ukuphila okuphakade.